catch himself, he don't come.
The central zone is his zone, baby.
It's Caniba.
Limu him. Ah, Roof Tenga. Taja. Malu, what we say? Nisha Peter, hard way, mniga na lua na mamba, so maneno. By the way, uwa metiwa di kwa kanga. Kwa too far away, I've seen uchungwa sana baba. Kabla je pass away, rafiki kwa kwela likuwa langa. I'm from the city where I'm doing my shit. Kuna wana wana roga kwa nasema God did. Tusha pigia kwata za kisoja, mlenye moja, vipaji vyetu walivyo na gabe. Nimejigadi kwa kombola la utambi, mwanga na radi. Najijua, swa kishua mana kweswa mnami radi. Mambo ya house party ni machia kalwa jiji. Miko zangu shamba saba haru kwa kimbiji. Wanantumia mialiko na bando siji. Niko zangu tabata na mwanangu badi widi. When to reach I swear, and some bitches is scared. Check ina wewe sababu ya uongo na umbea. Nilianza tupa mawe, masnicho kasema na utea. Nafanya yangu kama mwoni siwezi kuwa mangwea. Maswing gas nchini air contest. Na usikiliza wakibishana wakina motra contest. Truth worthy, yeah. Trust worthy. Marafiki wa takukanga takurosti. Ufunge biashara kose kodi ukose noti. Wanajua dikona kitanda chako itakukosti. Zilala kwenye level kuna uzuri kwenye struggle. Uchungu kifanikio watu wanataka ulicho nacho. Sometimes jai bila kitafunwa. Napotoka pokame domana kichwa na kuna. Gumi kali haifai mbele ya zuna. Unajiona unatamba machizo anakona. Amu. Nona matozi wako bize na vyuma. Funaona madam zao ni dozi mbili za zuma. Mwenza koso ndevu tu mpaka pesa nimezifuga. Kwaji na madawa najua jinsa kujichunga. Lengo nkupige pesa kwa rapa mabai buda. Mwandishi hadi low na ulize sore na ihuda. Let's go. Say
Jango Soko
Malu. Roof Tango.
Caniba.
Take five now.